anan hettini be wakkati mo gonɗen fo moɗon hettinade ko ɓurtude yewtere nde gatten ele yewtere meɗen hannde en kaltana haala ko ɓurtuda ɗum talkuru kollandu koyɗe sappo e ɗiɗi ndu talkuru wate yimɓe antirteɓe itieu kamɓe dikkoɓe joƴƴini ko juuri duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogay saabu on fo noon andi ley leydi meɗen Burkina Faso ko ittete na heewi ko ɓuri fuu dagum kange ni joni du wuuɗi wakkati muɗum oɗon anni ko ɗum ɓeedake e ley ko ɓurtuda ɗum duuɓi paltiɗi e ley ɗo kangeji ittete Burkina Faso meɗen ni joni du wuuɗi wakkati muɗum du kangeji ittiteɗi mawɗi mawɗi omtama e ley Burkina Faso meɗen ɗo koɓe mbawi hollude on na hani tawi yimɓe kooƴa ko ɓurtuda ɗum aaduji ko natantata ɗum talkini joni bawɗi wadde heɓata ɓe yimɓe keɓa ittira kangeji ɗin du no wuuɗiri wuuɗi on fo noon andi kange ceedi muɗum du na ɓeydo saabu ne mbawi wiide ko dollar muɗum no ummo ko watta buuɗi kemi tati e woygu ko wiyete US 11 ko ƴuuri duuɓi ujunaji ɗiɗi faye ko watta dagum dollar US kamɓo ujune e kemi jiɗɗi capanɗe jeenayi e tati ko wiyete 11 ko ƴuuri dagum duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogayni joni du Burkina Faso no watta de taweɗe golle keɓe jaaro no wuuɗuri du ittude kangeji meɗen ni joni du kamdu tawama e ley golle entiteɗe itieu ko ƴuuri duuɓi ujunaji ɗiɗi e jeetati wuuɗi illa nden ko watta dagam talki sappo e ɗiɗi ni joni du Burkina Faso wurtini ko natanta itieu duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogay ni joni du na holla en dagam no ɗe golle du jaari ko ƴuuri goo lewru janvier faye capantati e goo lewru décembre duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogay wuuɗi nde yewtere waɗama dow inde yimɓe daranoɓe itieu heɓatawi yimɓe keɓa paama fa hannden du golleji gollaɗe du ittude kangeji ko natanta jawdi meɗen leydi meɗen e leyɗi no Burkina Faso meɗen ko ƴuuri duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogay de fadde meɗen wartude e ley nde yewtere en kettinoy to Munkaru seeɗa fo moɗon e jeccito garten e ley yewtere meɗen woɗi e ley yewtere meɗen hannde en kaltana haala talkuru ko wiyete rapport itieu Burkina Faso ko ƴuuri duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogay woɗi fadde meɗen fuɗɗude keɓon paamon soni wiyama dagum itieu yo ɗum ɗume itieu ne mbawi yo golle daranoje maɗo golle pondoje no wattate ɗo kangeji ittete keɓa jaaro no wuuɗuri e ley adunaru ndu gonɗen woɗi no wattata e nafa dagum gouvernance yimɓe ni joni ko ɓuri fuu pétrole gaz e tawti ɗo kangeji ittete ni joni du wuuɗi no watta tawi ɗo kangeji ɗi ittete ko ɓuri fuu dagum jelle taweteɗe e ley ton tawe nafa ɓo e ley dagum golleji mumɓo ni joni du wuuɗi wakkati muɗum du hawrondina ko watta dagum jelle kamɓo woygo e jeegom ley adunaru ndu gonɗen jelle afrique taweteɗe yo kamɓo nogow o jiɗɗi ni joni du ne mbawi wiide fa hande du ko siége maɓɓe ne woni ko ɓuri fuu jinni entité ni ɗo ɗumolngol norvége ni joni du wuuɗi nangol itieu wona doole ni joni du wuuɗi jonin en kaltana haala talki yimɓe ɗaɓɓoɓe e ley ittude ɗinoɗon kangeji ɗin e ley Burkina Faso meɗen no wattade golle kange keɓe gollire no wuuɗiri no hani neɗɗo fuu tawde ko ɓurtuda ɗum talkuru ko état hokki ni joni wuuɗi wakkati muɗum du soni yimɓe hewɓe pukkini ɗinoɗo ɗum talki muɓɓo wuuɗi talki ɗin fuu na poti ko la loi wi wakkati muɗum yo neɗɗo artiɗo fukkini talkuru muɗum e kam du heɓata ko ɓuri fuɗdagum ɗo kange on du ittete wuuɗi fa hande ko natanta ɗo ɗo kange on ittete soni ɓe ma naati fahanadu ko kange on do na wudi nafa ko burfu dagum ngendi ni jondu wakati mudon du na be bay itti ni jondu be kokka ko burfu dagum neddo pukkindo ko burfu dagum di talki ni jondu be le yimbe wasirobe kangeji di on dagum juudi ni jondu ton yimbe dabbobe heba tawe keba mbasa kangeji din na hani jumum laito tawe wana neddo gondo ko burfu dagum malal ni jon neddo dimado le butina fasu madu gollo e le golle kawritinde do kangeji ittete talko ko kuti heba tay golle den du pile ne be wiidi ko juuri dagum hitaande winaaji didi e sappo e jeenay wakkati mudum na ngada kambo kemenay e woygu e jeddi wodi ko juuri dubi ijinaaji didi faya dubi ijinaaji didi nogay yo talki keme e juuri e woygu e juuri ni jondu wodi fa hanen du accirgol nawtura gol ko burtam talki pukkintede heba tay kange on du it te ko yuri hitande dubi united sappo e jeenay na wondi kambo noga e jeegom dubi united e noga yo kambo noga e ju ni jon du wudi fa hanen du taliki kebaadi le fa hanen du ko natante itut kangeji union di basiltaake juude e tawti wana dag masinaaji ni jon dubi ujinaaji sidi e sappo e jeenay yo taliki noga e jiddi yo taliki noga e didi ni jon du wudi hebube non fa hanen du taliki heba tay golla kangi wasirde ko burtam juude ni jon ko juuri dubi ujinaaji didi e sappo e jeenay yo kambo chapantati dubi ujinaaji didi e noga yo kambo sappo e jeegom ni jon du wudi hebube taliki fa hanen nendu heba tawe itta ko burfu dagon golle tunte do kangeji tawete ko urata hitande dubi ujinaaji de sappo jeenay yo talki chaban jidde jeetati wudi dubi ujinaaji de nogay yo talki chaban jidde jeetati ni jondu fudum hawritim ko urata dubi ujinaaji de sappo jeenay talki yon be kebi kambo keme jeegum e sappo jeetati wudi dubi ujinaaji de nogay yo talki keme jeegum e chaban jeenay e jeegum ni jondu du ko wete dag permis d'exploitation ni jondu lay filade ko burfu dagum ittude kangeji wodi wakati mudum ko foti kangeji din to burtinte wodi ko sonnete ko juuri dubi ujinaaji didi e nogay ayo ko wurtina wakati mudum yon yimbe wasirobe juude e tawti dag machinaaji gollata ko juuri dubi ujinaaji didi e nogay ne bayit faahnet ko wada dag tonnaaji kambo ko buri chapande jeegom e didi ni jondu wodi hitaare dubi ujinaaji didi sappo e jeenay ko buri ujinaaji woygu dubi mbultino e le tan wakati mudum dule hemde fu ko beedi na wada ko buri nogay e nay ni jondu e leey dagum ceede den tan hiisama ko juuri dubi ujinaaji didi e nogay na ngada kambo miliyaruuji ujune e keme jeetati e keme jeenay e go oni jondu wudi ko laytino hitaande dubi ujunaaji de sappo e jeenay yo miliyaruuji ujune e keme nay e woygu e jeetati e seeda ni jondu le hemde fu dum beedama ko buri nogay e jeenay ni jondu ko waddinde beeduri e non natana kangeji ittideedi kesi ɗion goɗɗi jeccama jiyama le Burkina Faso meɗen ko ɓuri fou société nord gold sanamantenga sa société de mine ɗion samrado sumisa sa wodi wakkati muɗum du kam duɓe ɓeedi dak ittude kangeji e li luɓoji meɗen wodi fa hannen du ko natanta sonnugol kange on du ceede muɗum du ɓeedake wakkati muɗum koɓe kolli saabu ne ɓe wiide ko ɗum yottake ko yurata tak 2018 on tan sonnudune kange dollar fu yo capanɗe jiɗɗi e nayyi ko wiyete once ni jon ko ƴuruno lewru g ujunaaji ɗiɗi e nogay wakkati muɗum du wodi ɓe kolli hande hande dagono luɓo on du yaari e ley sonnude kangeji ɗin ko ƴuri dagom dow ujunaaji ɗiɗi e nogay ne mbayiɗi fa hannen du kono waɗa kamɓo dollar 11 ɓuuɗi ujune e keme jiɗɗe e capanɗe jeenayyi e tati e seeɗa ni jondi dum ko wurtina e leyda kom jamɗe ko wiyete zinc duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e jeenay kono waɗa dagam tonnaji kambo ujunaji hemde e woygu e ɗiɗi e tawti tonnaji keme e joyi e capannayyi ni jondu wuɗi wakkati muɗum du on tawan ko ƴuuri dagam duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi ko wurtinano yo tonnaji ujunaji keme ɗiɗi e sappo sappo e go tawti tonnaji kemedidi e chapanay e nay ni jondube kolli kule hemde fu ko beedi na wada ko buri tonnaji nawge e jiddi ni jondu toni hisama dakum ciet ko natanta ko burfu dakum jamde den ko juuri duubi ujinaadi de e nawge na wada miliaruji ko buri chapande jeegum sefa ameden ko juuri duubi ujinaadi de e nawge sabo duubi ujinaadi de sappo jeena yo miliaruji chapande jeetati idi ni sefa ameden ni jondu kang jaraado gada nion jendi meden wakkati modon du ton juuri duubi ujinaadi de e nawge na wada buri tonnaji chapande jeegum gum e didi ni jondu sabu ko urno hitande dub united de sappo jeena yo tonnaji kambo woygu e seeda ni jondu soni hisama wakkati mudum ko uri dub united didi e no ga ciedi mudum duno ummo fahanen ko watta dagum miliaruji dion sefa meden kemi didi e ko buri woygu ni jondu wodi ko natanta dub united didi sappo jeena yo miliaruji ujune e kemi tati no gay e jena e seeda ni jondu be kebno be e kunni wakkati mudum be koli kule hemde fu na wada daga miliaruji kemi jiddi e no gay e go ko buri non seeda ni jondu wodi wakkati mudum du ne be wiide le hemde fu ko beedi na wada ko na buri daga woygu e nay ni jondu be koli ko wadin dum beduri non na natana a fa hande dum e le cuggu jeptido ko natanta daga kange e tawdi ko yimbe burtinta non kange ko uri e le dub winadi e no gayni jondu wudi jamde den burtinaade gada jeni meden don burtina faso meden ko juri dub united e no gay kamdu no wada fa hande du tonnaji ko uri kambo winaji hemde chapande jeegum e jeetati e ta tonnaji chapande jeene e tati ni jondu sabo ko juri hitande dub didi e sappo e jeenaim tonnaji burtinaano le ton no wada kambo winaji kemide chapande tati e tawti tonnaji kemen juy e chapande e tati ni jondu le hemde fuko uitake ko watta dagum kambo du chapande jeenay e didi e seeda ni jondu wodi ceede ko dagum jamde gada jendi meden duna ummo ko juudagum du united e no gay miliaruji ko uri chapande jeegom e go don sefa meden ni jondum sabo ko juuri hitan dubi didi e sappo e jeenay ko sonano yo kambo miliaruji chapande jeenay e seeda ni jondu wakkati modon duddum uitake ko watta dagum miliaruji miliaruji no gay jeenay don sefa meden ni jondu dagum toy fa hanen du e kangeji din du chornoete jelle chodoji kange ko juuri dagum du united didi e no gay ni jon ko buri fu jelle entité suisse and belgique france emirat arabe uni turquie kuwait monaco mali états-unis république tchèque portugal canada italie et tawti dagum abidja ni jondu be kebata nafa ko burta dagum de golle communiji meden et tawti dagum regionji meden ko juri dagum hitande dub united e no gay ciede gataade e leton patantiji ni jon ne be wiide ciede jobaade ko juri dub united e no gay na wada miliaruji nay e tawti milioji kemi tati e cipande jeddi e jeddi ni jondu e tawti ujinaji hemde e sappo e jeenay e tawti tankaji tati yon sefa meden ni jondu be kolli fa hande du ko ciede kokkaden na nata ko burta gum communiji meden walla bo e le golleji mum bo du united e no gay ciede gataade ko wete fm delal tondu societe ji daranoji itit kangeji ciede jeddiraade na wada fa hande du dagum miliaruji kambo chapanay e juy e tawt milioji kemi jeetati e chapantati e go e tawt ujinaji hemde chapande jeegom e nay e buudi sappo e jeegom e tanka go to ni jondu wudi ciede kokka den du jiddirama ko juuri hitande union dub didi e no gay e tawti dub didi e no gay e go oni jondu e le communiji e conseil régionaux gondi e le jenni meden Burkina Faso e dagum no dum jiddira ko bulfu natanta dagum e ciede ni jon ko juri dagum du united di e sappo jeetat faaye du united didi e no ga e ni jondo tondu ciede gattaade e le kawrondinama ko juurata duubi united e sappo jeetat faaye dagum duubi united e no ga ni jondo na ummo ko watta dagum miliaruji cipande jeddi e go milioji kemi juy e cipande jeetati e tawti united hemde e no ga e go e buudi cipantati e jeegom e tanka go to ni jondo taxiji leydi ko ƴuuri duuɓi ujunaaji ɗiɗi e noogay toon ne mbayiɗ fa hannede ko ittooɓe kaŋŋeji ɓen de ko ɓe nanne na waɗa dag mum milliardeuji e sappo e ɗiɗi e tawto milliuji keme e nayi e capanɗe jeɗɗi e jeɗɗini joon e ujunaaji capanɗe jeegom e sappo e jeetati e tawti ɗinoon fa hannen du buuɗi capannayi e goo e tankaaji tati ni joon du ko ceeɗi ɗen du jeɗɗiraama ko ƴuuri duuɓi ujunaaji ɗiɗi e noogay e goo. Wuuɗi fa hannde du ko commune uji meeɗen e région ji meeɗen du keɓi nafaaɗe e golle ceede gattaaɗe e ley toon dagum yimɓe daranooɓe ittude ɓulli kaŋŋe ni joon ko natanta dagum commune uji meeɗen e région ji meeɗen ni joon du na ƴuura ko ɓuri dagum taxiji ko wiyete dagum fond minier de développement local ni joon du wuuɗi dagum taxiji ɗin du njaari ko heɓa ko ƴuuri dagum duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e jeenayi e wattaama ko duuɓi ujunaaji ɗiɗi e noogay ko natanta dagum mairie ji meeɗen e tawte région ji meeɗen du gonɗe ley Burkina Faso fuu na ɗum ummo milliard gooto millionji keme jeɗɗi e noogay e jeɗɗi e tawte ujunaaji hemde e capannayyi e jeetati e buuɗi jeegom ni joon e tawti ɗinoon buuɗi hemde e capanɗe jeetati tankaaji tati ni joon du wuuɗi wakkati muɗum duɗɗum yeɗindiraama e ley région ji meeɗen sappo e tati gonɗi Burkina Faso wakkati ko natanta ley région ji meeɗen sappo e tati gonɗi Burkina Faso ɓe keɓi nafaaɗe e golle saabu ceedi muɗum no ummo ko watta millionji hemde capanɗe jeɗɗi e ɗiɗi tawte buuɗi capanɗe jeɗɗi e jeenayi tankaaji nayi sefa meeɗen ɗum ɓeydake ley hende fuu dagum sappo ni joon du ɓe kolli wuuɗi ley commune uji meeɗen keme ɗiɗi e noogay e nayi keɓi nafaaɗe e golle saabu ceede muɗum no umma kota milliard gooto e millionji keme joyi e woygu e nayi e tawte ujunaaji hemde e capanɗe jeetati e tati e tawti buuɗi hemde e sappo e jeetati e tankaaji tati ni joon du ley hemde fuu yo capanɗe jeenayi ko wiyete fond minier de développement local ko ɓe mballi jenndi meeɗen ni joon na waɗa ley hemde fuu dagum noogay ni joon eko natanta dagum redivance e ko ɗakki muɗum ko ƴuuri duuɓi ujunaaji ɗiɗi e noogay e ni joon du wuuɗi wakkati muɗum ceede muɗum fuu no ummo ko watta milliardeuji sappo e jeetati e tawti millionji keme e ɗiɗi e capannayi e jeɗɗi ni joon du e tawti ujunaaji capanɗe jeetati e jeetati buuɗi hemde capannayi e jeetati tankaaji nayi ni joon du wuuɗi doto kaŋŋeji ɗin ittete ne mbawi ko ɓe keɓi ko wiyete tan chef d'affaire ni joon du ley hemde fuu yo gootel ni joon du wakkati muɗum wuuɗi ceede gattaaɗe e ley toon na ummo ko waɗa milliardeuji noogay e jeɗɗi e millionji keme joyi e capanɗe jeetati e nayi e tawti buuɗi ujunaaji hemde capanɗe jeegom e ɗiɗi e tawti buuɗi woygu e jeɗɗi tanka gooto ni joon du wuuɗi ceede ko natanta fond minier de développement local ko yaara commune uji e région ji meeɗen ko ƴuuri duuɓi ujunaaji ɗiɗi e noogay na waɗa daga milliardeuji capannayi e joyi e tawti millionji keme jeetati e capantati e goo e ujunaaji hemde e capanɗe jeɗɗi e nayi e tawti buuɗi sappo e jeegom tanka gooto sefa meeɗen ni joon du wuuɗi ko ƴuurno ujunaaji ɗiɗi e sappo e jeenayi yo milliardeuji sappo e goo e tawti millionji capanɗe jeetati e goo ujunaaji capannayi e nayi e tawti buuɗi hemde capannayi e goo ni joon du ko watta e ley toon ko ɗum ɓeydi milliardeuji capantati e nayi e millionji keme jeɗɗi e woygu e tawti ujunaaji hemde e noogay e jeegom e buuɗi keme ɗiɗi tawti capanɗe jeɗɗi e joyi tanka gooto ni joon du ko ɓe gatti wakkati muɗum du wuuɗi haddu fuu commune uji e région ji gonɗi ley Burkina Faso meɗen du ɓe keɓi nafaaɗe golle ɗo kaŋŋeji ittete leydi on Burkina Faso meɗen ni joon du heɓa no waddade tawi kamɓe du ɓe keɓe ngolli tira no wuuɗiri wuuɗi heɓa tawe nafay ni joon du wuuɗi dagum noye fa hannde du yimɓe daranooɓe ittude ko ɓuri tan kaŋŋeji ɓen du gattirta ceede soni kaŋŋe on dot ittete ware heɓa tawe ɓanne ko wiyete fa hannde du FRM ne mbawi wiide ko wiyete fond réhabilitation de fermeture de la mine wakkati muɗum ɗum yimɓe daranooɓe ittude kaŋŋeji ɓen kono hani gatta ko ɓuri tan ceede ni joon du ɗakkol gera gomma heɓa no watta tawi ko boni fuu tawi heegite nasanta dagum leydi meden dodo kangeji di itete ko juuri duubi wina didi en noogay ko watta fahande du o kangeji itete kambo sappo e jeddim be kulli ko jiditan jobi ko burta mo ciede biade den wodi ciede jobatede ko wete fond de financement e lay filade and hebatay kangi on di yie dodo wayi itede ni jondu ton be kolli ko juddagum do wina didi en noogay ni jondu e ciede be kokki ko burta gum eta yon ko natanta dum jendi meede ni jondu hebatawe yimbe pilo ko natanta dagum de e golle ni jond hebado kangi on di hebe yie on watate itte ni jondu nimbe wiide ko le hemde fu yo kambo sappo e juu e ni jondu wuri natanta dum hakkiji e tawda dum taksiji gadaade e leton yo miliyaruji jeenay e tawti miliyoji keme jeenay e woygu e tawti united nogay e go e tawti tankaji didi e ni jondu dagum noy yimbe golloobe le itit kangeji ko etebe sous-traitant minier dun yimbe hokketebe nokkuji ne jeccono konnila dagum yimbe wo e ni jondu wakkati mudon do ciede den ne be wiide fahane do ko juuri dagum do winaa didi e noogay na ummo ko wata miliyaruji woygu e joyi e tawti miliyoji keme didi e jeddini jondu e tawti winaaji capanɗe jeenayi sefa meɗen du e kolli fahane do ko na layti hano le hemde fu ko ɓuri sappo e jeetati ni jondu ɓe yimɓe ne mbe wiide fahane du ko keɓata e ley ɓe golle ko ƴuuri dagum duuɓi winaji ɗiɗi e noogay wuuɗi ko ɓo nannata ko ɓuri dagum jawdi e ley budget état meɗen ley hemde fuu na ɓuri dagum noogay e tati ni jondu wuuɗi yimɓe woɓɓe yoɓoɓe dagum golleji goɗɗi ko natanta dagum ɗo kangeji ittete ko ƴuuri duuɓi winaji ɗiɗi e noogay ni jondu na ummo fa hande du ko watta dagum miliyoji kambo ujunaji nayi e keme jeetati e capanɗe jeegom e jeenayi e seeɗa ni jondu wuuɗi no ɗum yaari wakkati muɗum miliyoji kambo ko ɓuri ujunaji ɗiɗi e keme jeɗɗi e noogay ni jondu na natana yoɓude ko tilsi ni jon ko wiyete obligation wuuɗi miliyoji kambo ujunaji ɗiɗi hemde capannayyi e jeenayi ni jondu ne mbe wiide fa hande du ko yo yoɓude ko wona dagum sembe ni jondu wuuɗi dagum ceede ɗe kokkete e ley iyumowa e taw dagum CDAO ni jondu saabu on fu noon andi fa hande du ko ceede keɓeteɗe ɗo kangeji ittete ceede goɗɗe na jaare jelle kote CDAO e tawto dagum iyumowa ko direction générale des douanes kam du huuji aadu heɓata e waɗa wakkati muɗum ko natan dago redevance ɓe kolli ko ley hemde fu kamɓe du naɓe ita dagum gotel ni jondu na ummo dagum hemde fu ne mbe wiide ɓurta dagum ɓolum e seeɗa e tawti ko wiyete ley hemde gasin ɓolum e seeɗa ni jondu ittete ko wiyete dagum prélèvement communautaire ni jondu wuuɗi ko état Burkina Faso hokkata ko ɓurta dagum e yimɓe na waɗa milliard goto e milliyoji capantati e ɗiɗi e unaje keme jeetati e capanɗe jeegom e ɗiɗi e tawti buuɗi hemde capanɗe jeetati e tankaji ɗiɗi ni jondu ko ɗum nannata dagum CDAO wuuɗi wakkati muɗum du so ni iyumowa kam du ceede gatete e ley ton na waɗa milliard goto e milliyoji keme jeegom e woygu e go e tawti ujunaje capanɗe jeɗɗi e jeetati e tawti buuɗi hemde capantati e nayyi e tanka goto ni jondu wattete e ley yumowa yimɓe fotto ɓe yimɓe ɗo gollinta ɗumen yimɓe ittoɓe kangeji ley talkulu maɓɓe ton ɓe kolli ko ley kangeji ittiteɗi mawɗe ittite ley Burkina Faso meɗen sappo e jeɗɗi ɗin o yimɓe société en kamɓo sappo e nayyo tan koji aado heɓa tawe e kolla ko yimɓe muɓɓo ne mbe wiide fa hande du ko talki muɓɓo na poti ɗon wakkati muɗum yimɓe sappo e nayyo ɗo kangeji ɗin ittete ɗon na gollina ko watta dagum yimɓe kamɓo ujunaji sappo e yimɓe hemde joyoni jondu duuɓi ujunaji ɗiɗi e noogay wuuɗi yimɓe Burkina Faso tawteɓe e ley ton ley hemde fu naɓe ɓuri capanɗe jeenawo e tato ni jondu wuuɗi yimɓe ƴurɓe gueɗe ley hemde fu na ɓuri dagum yimɓe jeegom rewɓe taweteɓe e ley ton golloɓe ɗoɗo kangeji ittete ley hemde fu naɓe ɓuri rewɓe jeetato ni jondu wuuɗi wakkati muɗum du so no daari ɗon tawandu ko ley worɓe ley hemde fu na gaɗa kamɓo capanɗe jeenawo e go ni jondu ko ɓuri ka ndugu tal kul kuna tanta dagum direction general ko be yim ndarno be ko buf dagum limo de nijon ministere ndarno ko buf dagum idit kangeji rakibe mudum golle ko dum nanne e leton na ummo fa hanen duk watta kambo uynaaji woygu e gom e kemen jeegom e cappantato o go o nijon du e leton le hemde fu yimbe jogibe ko burfu dagum sem heba gola de golle yo yimbe bolum e seeda ni jon ko juudi dubinaaji didi e no gayni jon ko be kolli wakkati mudum dagum noy dum wallita e le golleji meden ko tanta dagum jawdi meden ni jon du ko dum nannata e le dagum etta dubinaaji didi e no gay dum nanni ko wata dagum miliyaruji e kam bo kemedi didi e cafantati e jeddi e ko buri non le hemde fune mbawi yo ko buri dagum sappo e nay ni jon du wudi dubi unaidi didi e sappo e jeenay be nanni ko watta kam bo miliyaruji hemde cafanay e tati ko buri non le hemde fu yo kam bo buri jeetati ni jon du dagum noy dum nanni le ko ette produit intérieur brut ko yuri dagum dubi unaidi didi e nogay tondu na waɗa dagum miliyaruji ujune kemi jeegom e capantati e jeɗɗi e seeɗa wuuɗi wakkati muɗum le hemde fu yo kambo sappo e jeegom e seeɗa ni jon du le produit intérieur brut on ne mbawi wiide ko ƴuuri dagum duɓinaaji ɗiɗi e sappo e jeenayi miliyaruji ujune e capannayi e ɗiɗi ni jon du nanna wakkati muɗum le hemde fu na layti dagum sappo e ɗiɗi e seeɗa ni jon du dagum noyi ɗum nanniri ko ɓurtagum golle e ñeeñal duuɓi unaaji ɗiɗi e nogay nanni golle ko watta dagum yimɓe kamɓo unaaji woygo e goo e keme jeegom e capantati o go o ni jon du leytan hemde fu ɓolum e dagum seeɗa ni jon du wuuɗi ko ƴuuri ɗion dagum 2019 duuɓi unaaji ɗiɗi e sappo e jeenayi ne mbawiide yo yimɓe ujunaaje woygu e goo keme jeegom e capantati o goo ni jon du ɓe nanni e kona tanta leyton ne ɓe wiide le hemde fu ɓolum e seeɗa ni jon du wuuɗi fa hannden du dagum noye ko wultina ɗo kangeji ɗi ittete ko ƴuuri dagum duuɓi unaaji ɗiɗi e nogayi kange na waɗa tonnaaji ko ɓuri capanɗe jeegom e tati ne mbawi wiide fa hane du jamɗe na waɗa dagum tonnaaji kamɓo unaaji hemde woygu e ɗiɗi e tawti tonnaaji keme joyi e capannayi ni jon cardi ko na ɓuri tonnaaji kamɓo sappo ni jon tunte heɓano watade tawe kange e ko ɗakki muɗum itte ko wiyete métre cube na waɗa million gooto e ujunaaji keme ɗiɗi e nogay e nayi e tawti keme ɗiɗi e nogay e tati métre cube ni jon ɗo ɗum wurtinta wuuɗi ko ƴuuri duuɓi unaaji ɗiɗi e sappo e jeenayi na mbe wiide kange burtinaaɗo e ley ton na waɗa dagum tonnaaji ko ɓuri woygu ni jon e jamɗe na waɗa dagum tonnaaji kambo unaaji kemi ɗiɗi e sappo e goo e tawti tonnaaji kemi ɗiɗi e capannayi e nayi ni jon du cardi e kilogramme kam du na waɗa fa hannden du so ne o ndaari on tawan yo kamɓo unaaji capannayi e joyi e keme jeetati e nogay e goo o ni jon du wuuɗi tunte e ko ɗakki muɗum ko wiyete métre cube kam duna waɗa kamɓo unaaji keme jeɗɗi e capanɗe jeetati e jeetati e tawtime jeɗɗi e nogay e jeego ni jon du wuuɗi ceede ummiiɗe e leytan wakkati muɗum ko ƴuuri duuɓi unaaji ɗiɗi e nogay yo miliyaruji unaaji ɗiɗi e keme e tati e capannayi ni jon le hemde fu na waɗa kamɓo capanɗe jeetati e tati ni jon e ko ɓuri noon wuuɗi fa hannden du ko ɗum nanni e le jawdi kangeji e ko ɗaki muɗum duuɓi unaaji ɗiɗi e sappo e jeenayi na waɗa miliyaruji kamdu ujune e keme nayi e nogay e goo wuuɗi ley hemde fu ne mbawi wiide fa hannden du ko ɗum waɗa kamɓo capanɗe jeɗɗi e nayi seeɗa ni jon du ayo ko talkuru ndu heɗani ko ɓurtam ɗe golle ɗum yon itier 2020 ne mbayi fa hande ndu ko ɓe daari e leydi ɗam ɗi talki wuuɗi no ɓe jiirɗe golle talkuru ndun ne mbayi e kokki ko ɓuri fuu dagum haalaji aaduji bawɗi wadde heɓatae dagum ɗum ta yecco warta e leydi ɗam talki maɓɓe gasin sabo e ley wurtinde talki maɓɓe ɗon ɓe kolli fa hande ndu ɗoɗo kangeji ɗi ittete yarta no ɓe jiɗiri ɗion fotantaɓe e ley ko itti haajani jon woɗi talki ɗum yon burtinteɗi dagum no jawdi ndi ndu yaari ko ɓuritan société d'état ɗum du ne mbawide ko fotanayɓe e ley golleji maɓɓe woɗi naɓe jiɗi tawi aduji goɗɗi kooƴe dagum ɗiɗi toɓɓere joyi ko wiyete propriété effective wuuɗi no wattade tawi e ley yimɓe golloɓe ko ɓuri fu dagum gouvernement meɗen ni joni tawi keeɓa gollira no wuuɗiri e ley hokkude ko ɓuritan talki mum o wakkati fu ni joni du wuuɗi hadde fuu aaduji kooƴa ɗin ɓe kolli fa hande ndu ko naɓe gaɗa noɓe gatta heɓa tawe fuu ɗum yaara no wuuɗiri dagum noyi ɗum nannirta jawdi e ceede gatteteɗe e ley wakkati nde kange ittete madu wakkati nde kange o ɓannoyte ko wiyete fond de réhabilitation de fermeture de mine FRFM wakkati muɗum du toon du ne mbawi fadde ɗum yon toɓɓere jo inanede ko daranta dagum ittude kangeji e ley bourkina faso meɗen ko ƴuwd duuɓi ina ɗiɗi e sappo e joyi entreprise ji hewɗi ni joni du no paɗɗanno ceede e leyɗe golle wuuɗi wakkati muɗum du ne mbawide ko compte omtanoma heɓata ceede ɗen du gatteno ko wiyete banque commercial ceede ɗon keɓaɗe ɗen na natana ɗon baka yoɓude impôt ji ko natana tagum société ji ɗin wuuɗi no wayri wadde heɓata ceeɗi ɗen du keeɓa ndima ko ɓurtuta kom nafa ko ɓurtuta kom yimɓe ni joni du ɓe kolli ko aadu kuuƴe heɓatae ɗe ceede gatte e leyɗe nokkuje ko ɓe mbawi wiide on ɗumon ko wiyete fond de réhabilitation e ley omtude ko ɓurtuta kom compte on na ɗakko e ley banque central bcao e tawti yimɓe fuu gollidoɓe ko ɓurtuta kom ɗe ceede ni joni du heɓa no waddade tawe yimɓe keeɓa daarira ceeɗe ɗen du no wuuɗiri wuuɗi nafa entreprise jiji piyaɗi ɓe yimɓe keeɓa gollira no wuuɗiri wuuɗi e ley hoyde aaduji ko natantata ko ndu talkuru ni joni du entreprise ji ko ɓurɓe fuɗɗi on semafo burkina sa semafo bungu sa rox gold sanu sa burkina mining compagnie sa boere de hun gold operation sa wagion gold operation nord gold san mantenga sa société ji ɗion entité de sambrado sa e tawte griffon minéral burkina faso sarla ne ɓe wiide fa hande ndu ko ɓe yimɓe joɓay e ko ɓurtuta kom ceede jawdi wiyani ndin wuuɗi wakkati muɗum toɓɓere no woodi ɗion toɓɓere nogay e jeɗɗi e ley ko daranta dagum fa hande ndu ittude kangeji meɗen ɓe kolli ko wurtinte e ley dagu ministére ji ni jon daranoji ittude kangeji meɗen ɗe bourkina faso meɗen e tawti darande laddeji meɗen e jawdi meɗen heɓa holla ko ɓurtuta kom noɗe golle jarata wuuɗi noɓɓe yimɓe mbawiri wadde heɓa joɓa ko ɓurtuta kom ceede diyaɗe ɗen heɓa no wattade soni ɗo kange o ittoyte so wari na ɓanna ne mbawiide fa hande du ɓe yimɓe keeɓa keguita ko ɓuri fuuta kom ko boni ni joni du ko wiyete transfert de fonds collecté ɗion ceede keɓaɗe ɗen heɓa no wattade tawe ɓe yimɓe keeɓa keguita ko ɓurtuta kom nokkuji ɗen soni bonoyi e ley habdude ko ɓuri fuuta kom baseje moyɗe gatteteɗe e ley toon du ne mbawiide na woodi dagum toɓɓere ni joni ko hollata dagum noɗum yaratan ko ƴuuri ɗion duuɓi ina ɗiɗi sappo jeenayyi ɗion tiré keme e joyi e woygu e ɗiɗi ni joni du toon du ɓe kolli ko ɗo yaara e dagum noɓe jiɗiri noon wuuɗi fa hande du dagum ko limite ɗum ko wurtoto e ko sonna ɗon du ɓe keeɓa ɓe paame ɗion wakkati muɗum saabu noɓe jiɗi tawi yimɓe daranoɓe entreprise ji ɗin ko limite ɗum yimɓe ɓe gollidinta ko wiyete dgmg tawi ko wurtinte fuu ɓe yimɓe keeɓa paama wuuɗi ko fotaydu ɓe keeɓa ɓe paama e leyɗe golle wuuɗi noɓe jiɗi fa hande du entreprise ji ɓe gollida hakkunde maɓɓe e tawti yimɓe entité ɓe dgd ko natanta ɗion kangeji e ko ɗakki muɗum ko wurtinte wuuɗi ko fotay ley toon wakkati muɗum e ley ɗe golle noɓe jiɗi tawi yimɓe comité darano itie tawi waɗa no watta fuu heɓa tawi gollida ɓe yimɓe wuuɗi talge din du te kebe mburtine ko burtan yimbe darnobe itobe kangeji ko faltino wetebe dagum iti ni jondu wodi no watta de tawe de golle kebe jaar no wuril fa hande du ko wete fond de réhabilitation de fermeture de mine FRFM tondu be wi fa hande du ko nabe jidim yimbe darnobe itobe kangeji ben du tawe ngoba ko burtan hakkeji mu o ele contrat di kuji heba no watta be yimbe keba gollira no wudli wudi be joinan takum golle ni jondu e burtina ko burtan talegi be kolla dagum funa dum yarta heba tawe de golle keba jara no wudli wudi nebe jidi e le wadude de golle e tawti wurtinde ko burtan talegi din weeti funi jon ko natan takum du talkuru tawe yimbe darana e golle e le toppere noge e jeddi ko daranta to kangeji itete ni jondu wudi yarde jawdi paddane din e le do to kangeji di itete wudi no watata e keba kuluro no wudli ko burfuta kangeji wasobe duudi ni jon e tawti habdude baseji gatete e leton tondu nabe jidi tay aduji koje toppe ni jon ko urta du unaji didi e sappo e jenay ne be yidi fa handen e tawti keme juy e woygo didi bar ministere darno laddeji meden ko wete MEVCC e tawti MEMMC e tawti Minefid e MATDCS e tawti MSQ ko durata 33 lewru octobre dubi naydi sappo je nayni jondum tay holla dagnu de golle du jaarta heba no watta de tay jawdi ngatan din du heba yoto to wi'a ton no watta de tay be yimbe e soni ngalina dilla tay dum hebe dum hegite wudi yimbe tampube kono tanta le basseji gata den heba tay nafa bo do inde yimbe antite onansim e tawti l'animans ni jondum wudi ele hantude limode den dagum ko wurtina e ko sonna tondu ne ben jidi tawe aduji koje heba tawe dum holle dagum noy dum jaari dum foti non fotay e dagum aduji dume kambe de ben jidi hoede gasin heba no watate entreprise dindu keba ngollira no wudli wori no watate nafa yimbe ni jondu daade dagum duubi garuji ko natanta dagum talki mabbe ni jondu wodi ne ben jidi du yimbe jeccion dara e kolle dagum no golle den du jaari non ko fotay e ni jondu wuri ne be jidi non fa hanen du hadde fu yimbe serviceji darnoji etta ngatta non dagum juudmu boni jondu e lay wurtinde non kangeji gada bukina fasu heba no watta de tawe yimbe keba pama dagum no de golle du jaari anan hettinibe ne be wiide do men jogino amen ko kon ko natanta e talki yondu itie wurtini ko te rapport mudum dub inaadi e no gayni jon e dagum no kangeji ittude mudum du yaari e lebu tina faso meden do talkundu ne be wiide ko wana fukade yo ko kambe du ko be itti hebataybe kol yimbe ni jon hebe pama ko no rapport itie no yaari wudi golleji golladi e leton bawdi nafata dagum yimbe ni jon dum wodi e lendu talkudu itiye ko yuddam dum ina didi e no gay ni jon na holla fa hanen takum golleji gadaadi to kangi itite ele jenni meden ni jondu wodi na hokka fa handen du ko burfu dagum ko yoba dagum entreprise meden ko jobi yon itobe kangeji ele bujina faso meden e tawti jawdi ko dum nanni ko burfu ko natan dagum gouvernement meden ni jondu wodi wakkati mudum na hokon ko burfu dagum tindinoje bawdi wadde heba tay yimbe itobe kangeji ele gureji meden tawe keba itira no wuli ayo anan hettinibe wakkati mo gonden e mbiyan do yotre meden den du haadi ede mil anadu on kebi famde dagum de golle njaari ko natan dagum talkuru yon itiye ko be burtini ko juuri dagum dub unaadi e no gayni jondu fo modon hettinaade Allah hokken nyande wonde gasin